name pop on the track.
Oh baby, slow down baby. Oh baby, come close baby. Twende pole pole tonge. Come on. Wajua vile navyo kupendaga. Mapenzi kama yote hivi. Bas twende sasa hivi. Bas twende sasa hivi. Vunja mboni soni picha kabisa. Wakiposti zao minafuta kabisa. Clips za mauno babu desi mamisha. Yeah. Bastwende sasa hivi. 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 Bastwende sasa hivi.
Oh boy, slow down boy. Oh boy, come close boy. Tenda pole pole tunge. Come on. Wajua vile navo kuzimiaga. Makopa kama yote hivi. Basi twende sasa hivi. Basi twende sasa hivi. Umeni vunja vunja mboni suni baby kabisa. Mavisho zao na midosho kalisha. Clips za mabosu nazi posti na picha. Oh yeah. Best when there's a saving. 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 Best when there's a saving.
Nakesha online kukucha tish. Nakesha online kukucha tish. Nakesha online kukucha tish. Nakesha online, online. Hey bubu, sitaja kuplay linge dudu. Sikuchezea mheru stay ya sane mekusudu. Najua ushe uzusho pendeleo na K juju. Usinkose nambo nipokes kwa K gubu. Karibu kwenye party zone. Usiwe expensive kama cabbage. Unaitaji manji kiasi tu. Na tayari usha mkubali don. Kitaka viwa waridi vumilia na miba yake bu.
Bastwende sasa hivi. Bastwende sasa hivi.